listening to a DJ XP mix, Mixology. Hope you enjoy the mix.
Ujenzi wa taifa kwani dicho kini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha. Kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha. Kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha. Kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa. Kwani ndicho kini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu we, amka kumekucha. Kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha. Kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha. Kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi.
Will the person who requested that last song please raise your hand? Thank you.
Oh, Yeah, this is your homeboy Indigenous chilling with DJ XP. PX Explanation. Now see you.
Mama. Punja visani